dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka nanone ku kiganiro twabagejeho mu cyumweru gishize aho twarebeye hamwe ikibazo cy'umubano hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cya Irani ibihugu byo bikomeje kurebana ayingwe ni ikiganiro cyateguwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
twongeye kubasuhuza nshuti muteza amatwi ijwi rya Amerika tubaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mu ntangiriro z'uyu mwaka leta zunze ubumwe za Amerika zasutse urusasu ku modoka yari itwaye General Qasem Soleimani umukuru w'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran ubwo yari muri Iraq General Qasem Soleimani yahise agwa muri icyo gitero cyahitanye kandi Abu Mahdi al-Muhandis wungirije umukuru w'umutwe w'abarwanyi bashyigikiwe na Iran witwa Popular Mobilization Forces ndetse kinahitana nabo bari kumwe bose Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yemeje ko Amerika ariyo yivuganye uwo musirikare mukuru kubera icyo yise ibikorwa byo kugirira nabi Amerika yarimo ategura. Trump yavuze ko bamwikijije mu rwego rwo kuburizamo imigambi mibisha yari afite. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Javad Zarif yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze igikorwa cy'iterabwoba. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yashyizeho iminsi itatu y'icyunamo mu gihugu hose anavuga ko intambara ya jihad igiye gukomeza n'ingufu zikubye kabiri izo yari ifite. Amerika yahise itegeka ko abaturage bayo bava muri icyo gihugu ivuga ko kirangwamo umutekano muke. Mu minsi yakurikiyeho Iran yasutse urusasu ku birindiro by'ingabo za Amerika biri muri Iraq mu rwego rwo kwihimura. Yangije ibikoresho bya gisirikare ariko ntiyagira umusirikare wa Amerika ugwa muri ibyo bitero. Ubuse ikibazo cy'urupfu rwa Qasem Soleimani gisize uburasirazuba bwo hagati bwifashe gute? Gifite ingaruka ki ku mibanire y'ibihugu byo mu karere no ku mugabane wa Afrika? Ibyo bibazo kimwe n'ibindi nibyo byatumye dusangira ijambo ibatumirira Professor Paul Kananura impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga akabayigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa. Professor Kananura wakoze kwitabira iki kiganiro, reka ntangire nkubaza kuki Amerika yirengeje Qasem Soleimani.
Uriya mugabo ntago twavuga ko yari mu mitwe y'iterabwoba, ko ni umusirikare w'igihugu, ni umusirikare ukomeye kandi ufite ubunararibonye n'ubuhanga bukomeye mu gupanga mu bya gisirikare. Ahubwo yari umuntu ubangamiye inyungu za Amerika hariya mu karere ka mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati, haba muri Iraq, haba muri Libani, haba muri Israel, haba no muri Syria ndetse no muri Yemen. Aho hose yari hafite abasirikare muri ibyo bihugu, uretse no boya imitwe y'igisirikare yashyizeho kandi yari ibangamiye cyane inyungu za Amerika. Nkeka ko kumwirenza kwa Amerika byari mu nyungu zayo zo kugira ngo bikize umuntu w'umusirikare w'umuhanga ukomeye wari uhanganye nabo hirya no hino mu bikorwa byo kurwanya Amerika.
Iyo uvuga ko yari abangamiye inyungu za Amerika, biba bishatse kuvuga iki? Yari azibangamiye ate?
Ngira ngo abantu bose bazi ko igihugu cya Iran n'igihugu cya Amerika bitumvikana, kandi Amerika ikaba ifite inyungu nyinshi hariya mu burasirazuba bwo hagati, ikaba ari n'inshuti y'ibihugu byinshi mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane Israel na Arabi Saudite bidacana uwaka na Iran. Ubwo rero urya musirikari umutwe yarayoboye ntabwo ari umutwe wo muri Iran hagati, ni umutwe ushinzwe kurwanira Iran hanze, ni ukuvuga hagati muri ibyo bihugu muri ako karere kose. Ni muri urwo rwego uretse kuba yarayoboye igisirikari umutwe ukomeye mu gisirikari cya Irani niwe washizeho na Hezbollah muri Libani, muziko ihori gaba ibitero muri Israeli, niwe washyizeho umutwe cyangwa se ufasha umutwe wa Hamas muri Palestine na uhanganye na Israeli, niwe washyizeho urya mutwe uriya mukomanda bungirije babicanye muri Iraq, nawo warubangamiye cyane inyungu z'Abanyamerika, yewe ni nawe watumye buriya kiriya gihugu cya Syria kitagwa, kuko naho yaragiye ashiraho undi mutwe warwanye ku butegetsi bwa Perezida Assad, ndetse uwo mutwe ni nawe warwanije cyane cyane ibikorwa by'iterabwoba bya Al-Qaeda na biriya byo n'uriya mutwe wa Kiyisilamu. Hakiyongeraho yuko ibyo bikorwa nabyo byo muri Siriya by'uwo mutwe byari bibangamiye cyane cyane ubusugire bwa Isirayeli. Ibyo byose rero urumva ko biterana haba ku nshuti za Amerika, haba no ku mutekano muri ako karere, bikabangamira inyungu za Amerika cyane cyane muri ibyo bihugu bikungahaye kuri peteroli.
Amerika rero iramurashe, urupfu rwe rufite ingaruka ki ku karere k'uburasirazuba bwo hagati muri rusange?
Urupfu rwe aho kugira ngo rube igisubizo, ahubwo rubaye umutwaro n'ibibazo kuri Amerika. Duhere imbere kuri Amerika mu gihugu, ngira ngo mwabonye ko Kongere yatoye umutwe w'abadepite, watoye itegeko rigabanyiriza ububasha Perezida wa Repubulika bwo kuba yagaba igitero kindi muri Irani batamuhaye uburenganzira. Ibyo ngibyo ngira ngo umuntu yabishyira mu rwego rwa politiki yo hagati mu gihugu, cyane cyane ko amatora anegereje, bakagira ngo ntabyitwaze kugira ngo yenda Trump azatsinde amatora. Icyo nicyo cya mbere, aho ni mu rwego rw'imbere mu gihugu, kugabanya ingufu za Perezida wa Repubulika, ubundi ufite uburenganzira bwo kugaba ibitero igihe cyose ashakiye. Noneho tugiye ku rwego mpuzamahanga hariya mu karere, byerekanye ko ingufu za Amerika n'ubuhangange bwayo bishobora kuzagabanuka mu kirere mu karere kubera impamvu ebyiri. Icya mbere, nk'ubu ngubu Amerika yahagaritse imyitozo ya gisirikare yagombaga kugirana na Maroc muri iyi minsi. Yewe indege za Amerika zatangiye zimwe zitwara imizigo za gisirikare, zimuye ibikoresho ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe bari muri Kuwait, kuko bakekaga yuko Iran ishobora kubarasaho kuko bari hafi yayo, aho ngaho ni na mbere yuko irasa muri Iraq. Noneho yewe n'ubwato bw'intambara bwari hafi aho ngaho muri kiriya kigobe cya Perse ari Truman, nabwo babwigizayo kugira ngo Iran itavaho iburasaho. Noneho haza no kwiyongeraho ikindi, nuko Iran imaze gukora ibitero byo kwihimura ikarasa mu bigo bibiri bya Amerika muri Iraq, yakoze ku buryo itica abasirikari b'Abanyamerika ahubwo igasenyagura ibikoresho bya gisirikare. Ibyo byerekanye ko Iran ifite ubushobozi bwo kuba yarasa ihereye kure, ikarasa mu kigo gikomeye kirimo abasirikare barenze 200,000 ba Amerika, igashwanyaguza ibyo ibikoresho bya gisirikare, ikaba yararasha amabombe ageze hagati ya 12 na 10 hagati ya 16 na 20, Amerika ikaba itarabashije gukoresha intwaro zayo zikoresha zo kwirinda kugira ngo yashwanyaguze. Ibyo rero byerekanye ko Iran nayo ifite ubushobozi bwo kuba yagirira nabi ingabo za Amerika ziri harya hose muri kariya karere nyinshi cyane, kandi ikaba yanagirira nabi none ibihugu bicuditse na Amerika yenda bitanayikundaga. Ibyo rero bizashobora kugabanya icyo twakwita influence mu Gifaransa, ubudahangarwa n'ubuhangange bwa Amerika mu karere, kuko ibyo bihugu bizahita bibona ko bitagifite kirinda, ahubwo aho kugira ngo bije muri politiki y'ububanyi n'amahanga yo guhangana na Irani, bizajya muri politiki yo gushaka kumvikana kugira ngo Irani yenda itazabihimuraho igihe kizaba itangiye ibintu by'imirwano na Amerika. Ariko twongere tuvuge ko Amerika ifite ubushobozi bwo kuba yashwanyuza Irani, ariko ubudukurikije ibyatowe n'abadepite tugakurikiza nuko ibintu byifashe hariya mu karere ntabwo Amerika ishobora kuzongera gushaka kuba yatera Iran muri iyi minsi ya vuba ahangaha keretse hari ibindi bihindutse. Ibyo nabyo bizatuma ibihugu byo mu karere bigenda bishaka ku muntu yashobora kubivuga muri rusange.
Naho tuvuye nko ku mugabane wa Aziya tukaza ku mugabane wa Afrika, hari icyo urupfu rwa Kassem Soleimani ruvuze kuri Afrika?
Ntabwo ari cyane, kuko ikibazo gusa cyaba gihari nuko ubwo urabyumva biranashoboka cyane cyane muri Afrika y'Amajyaruguru, hari muri biriya bihugu by'Abarabu, hari bari abo bajya bita abashiyite, kumva ni abantu bagengwa mu rwego rw'imyumvire y'idini na Irani. Abanyamerika rero ngira ngo ubu ngubu murebye batanze ibyo twakwita konsinye, babwiye abantu baho ari abatuye muri za Maroke, ari abatuye muri za Algeri, mu Misiri yo bitari cyane na hariya muri za Tunisia, ko bagenda bari menge kandi igihe cyose bikenewe bakaba bahava. Urumva nabyo ni ingaruka zimwe na zimwe ziri kuri Afurika. Niyo ngaruka ya kabiri yuko bari bafitanye imyitozo ya gisirikari, ndetse hari n'amato y'intambara yari yamaze kugera hariya muri Mediterane hafi ya Maroke. Iyo myitozo ya gisirikari bakaba barayihagaritse kuko bashobora kuba batinya ko hashobora kuba haba ibitero by'ubwiyahuzi bikozwe n'imitwe ibisinziriye nyine y'abiyahuzi yabiri muri ibyo bihugu by'Abarabu, byaba ibyaho muri Afurika ya ruguru, byaba n'ibya hariya nyine mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati.
Utekereza ko umuryango w'abibumbye hari icyo ushobora gukora kugira ngo ukumire ibintu bidakomeza kudogera?
Umuryango w'abibumbye ntacyo ushobora gukora kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko umwe mu barwana ari we Amerika afite ijambo mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gafata ibyemezo byose. Urumva rero bagiye kuvuga ibintu bitabereye Amerika yashyiraho veto. Ikindi cya kabiri, nk'uko byagenze igihe cy'Amerika yashakaga gucishaho umwanzuro wamagana igitero Irani yayikoreye mu kigo cyayo cya gisirikare muri Iraq, Abashinwa n'Abarusiya barabyanze bati nitutashyiraho, bifuza ko uko kubyamagana kujyana no kwamagana ibyo Amerika yari yakoze yica uriya mu General Soleimani. Urumva rero umuryango w'abibumbye ntacyo ushobora kuzakora, cyane cyane ko hazaba veto y'Abanyamerika niba batabyishimiye, cyangwa se nabyo byo bashaka guhitisha hakaba veto y'Abarusiya cyangwa se y'Abashinwa kuko nabo bashyigikiye Iran. Kandi ubu ngubu nicyo bizahindura ahubwo gikomeye ku isi, nuko Abarusiya n'Abashinwa bifuza nabo kwerekana ko batangiye kugira ingufu zishaka gusa n'izihangana n'Abanyamerika muri bya bindi twakwita byo bitaga guerre froide, intambara y'ubutita, ariko akaba ubu ngubu ari intambara y'ubutita nshya itangiye kandi ishingiye kuri byinshi. Niba munabonye kuva Soleimani yishwe, mwabonye ko perezida w'Uburusiya yahise ajya gusura Siriya, akagenda rwose yemye akajya no muri za mosque aho basengera hariya muri za Siriya, yewe akabaha n'impano y'igitabo gitagatifu cy'Ikorowani. Ibyo byose bishaka kwerekana ko Uburusiya butangiye kwerekana ingufu muri kariya karere, bwerekana abaturage ndetse n'abayobozi b'ibyo bihugu bati ntimugire ikibazo, Amerika ni natakaza ingufu hano tuzayisimbura.
Reka duse noneho n'abakomereza aho ngaho turebe ibintu uko bibona birimo birerekeza he, ni ibihe bintu bishoboka kuba mu minsi iri imbere.
Muri iyi minsi iri imbere ndakeka ko nta kintu na kimwe kizahaba, kuko Amerika ifite ingufu n'ibikoresho byashwanyaguza gato mu gihe gito Irani, ariko ntabwo ibifitiye inyungu yo kubikora, cyane cyane ko politike yayo ari yo gushaka guhindura ubutegetsi muri Irani ngo ikureho bari abayatora none yishyireho ubutegetsi buyibereye bushobora kumvikana nayo. Urumva rero ntiyabikora, ishwanyaguje inzego zose, ishwanyaguje n'abaturage. Irani nayo iziko ifite ingufu zashobora gukora mu jisho Amerika. Ubu tunibutse guhera mu myaka 70 ishize ni ubwa mbere igihugu ku isi cyaba kirashe mu bigo bya Amerika, kirashe mu bigo bibiri bya Amerika kuva mu myaka 70 ishize. Ubwo rero urumva ko Irani nayo itangiye kwerekana ingufu ariko izaho zigarukira, iziko idashobora kujya kure kuko byayimerera nabi, cyane cyane kugera ubu ngubu itaragira ziriya ngufu za kirimbuzi. Ahubwo ubu ngubu igiye kwisuganya, cyane cyane ko yavuye muri hariya amasezerano y'ingufu za kirimbuzi kugira ngo nayo ibashe kugira ubwo bumara bwa kirimbuzi, noneho ikomeze kuzamuka mu rwego rwa gisirikari, cyane cyane ko nayo yumva ko ishobora kuba ihagaze ku rwego ariko rutatuma ruhangana n'abanyamerika. Ubu ndumva rwose nta gihugu na kimwe yaba Irani yaba n'Amerika cyakifuza ko iyo ntambara iba, kuko nta wuzi uko byarangira.
Naho ibi byose byabaye hari ingaruka bifite ku bukungu cyangwa se ku bucuruzi mpuzamahanga?
Mwahise mubona ko uriya General Kasama amaze gupfa, ibiciro bya peteroli byiyongereye ku isoko, ariko nyuma ngira ngo Perezida Trump yaje no kuvuga ko Amerika idakeneye peteroli iva hariya mu burasirazuba bwo hagati kuko ihifitiye, ngira ngo ibyo ngibyo byagabanije ubukana bwo kwiyongera bw'iyo peteroli. Ariko haramutse habaye intambara, Irani yahita ifunga yenda igihe gito hariya mu kigobe cya Perse, kandi niho haca 30% bya peteroli icuruzwa ku isi yose. Urumva rero ko byagira ikibazo ku ngaruka z'ubukungu, cyane cyane ko peteroli kugera ubu ari ikoreshwa mu bintu byose, haba mu nganda, haba mu by'ingendo, indege, imodoka n'ibindi byose. Urumva ko byagira ingaruka ku bukungu bukomeye, ariko cyane cyane yuko Amerika ifite nka peteroli ku butaka bwayo, n'ibindi bihugu bizaba bitarebwa n'iyo ntambara nk'Uburusiya bifite nabyo bya peteroli nyinshi, bo n'ibyo bihugu byo muri Afurika ngira ngo byagerageza gukora ku buryo peteroli yabo yiyongera ku isoko kugira ngo ntibikare cyane, kuko nta gihugu na kimwe ku isi ukurikije uko ubukungu bwifashe ubu ngubu ku isi, nta gihugu na kimwe ku isi ndavuga mu bikomeye byakwifuza ko peteroli izamuka cyane kuko bishobora gutera izindi ngorane z'ubukungu. Ibyo nabyo ngira ngo biri mu byatuma iyo ntambara nta wishaka, cyane cyane abanyamerika batayirohamo keretse bibaye ngombwa.
Mu magambo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze asobanura impamvu Amerika yamwishe, yaravuze ngo bamenye yuko hari ibitero yateganyaga kugaba ku Banyamerika, ndetse aravuga ati atakiriho Abanyamerika bafite umutekano kurusha uwo bari bafite akiriho. Ibyo bintu nibyo?
Icya kabiri cyo ntabwo ari cyo, ahubwo kuba atakiriho bishobora guteza umutekano muke ku Banyamerika no ku nyungu za Amerika. Icya mbere cyo sinshobora kugihamya kuko nta makuru mbifitiye, sinshobora kugihamya kandi sinshobora no no kucyemeza, ariko muzi ko mu ntambara ibintu byose bishangwa se ukavuga ibyo wishakiye.
Tugume kuri icyo cya kabiri uvuga uti sicyo, urabishingira kuki?
Ndabishingira ko amaze gupfa umwe mu ba generali uriya Hamuze Golan Ali Abu yavuze ko bafite yavuze ko bashobora kurasa ahantu harenze 35 hari ibikorwa ngirakamaro bya Amerika harimo na Tel Aviv, kandi ibyo nibyo koko babifitiye ubushobozi. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri nuko ya mitwe yose twavuze iri hirya no hino habari huti muri Yemen, haba Hezbollah muri Libani, haba Hamas muri Palestine, haba nuriya mutwe wo muri Iraq, byose biyoborwa byayoborwaga nurya mu general, ni nawe wabishyizeho. Abasirikari babyo bakomeye bitoje muri Iran kandi bahabwa ibikoresho bya gisirikari na Iran, bahawe cyangwa banahabwa ibikoresho bya gisirikari na Iran, bagahabwa n'amafaranga na Iran. Urumva ko bashobora kubakoresha haba mu bikorwa byo kurwana bisanzwe cyangwa se mu bikorwa byo kubangamira inyungu za Amerika mu buryo butaziguye, bakora ibintu by'ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'ubwiyahuzi. Ahubwo kandi uriya mu general yarakunzwe, ngira ngo wabonye abantu bagiye bamuherekeje kumushyingura, barya barwanyi bandi rero bamwemeraga nk'uko ngira ngo umuntu yemera Imana, kuko yari umuhanga cyane mu gupanga ibintu bya gisirikari. Urumva bose bamwibonagamo ku buryo gushaka kumuhorera byatuma ahubwo Abanyamerika n'inyungu za Amerika bitagira umutekano mu minsi iri imbere.
Tukivuga kuri iyo mitwe itandukanye yari yagiye ashyiraho, mubona urupfu rwe rushobora gutuma ibitero by'abiyahuzi, wenda tuvuge nko ku mugabane wa Afrika cyangwa imitwe ya kiyisilamu yo muri Afrika, ikaza umurego mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa by'ubwiyahuzi?
Nabyo birashoboka, ariko ubwo yakaza umurego igenda ibangamira inyungu za Amerika, cyane cyane za ambasade n'izindi nyungu z'ubucuruzi. Ngira ngo niba mwibuka muri 1998 ibitero bya mbere by'ubwiyahuzi byabereye muri Kenya no muri Tanzania, muzi ko byatangiriye kuri za ambasade za Amerika. Naho ngaho rwose Afrika yatangiye guhangana n'ibitero by'iterabwoba, none ubu ngubu bikaba bimaze kuzura hafi Afrika yose. Urumva rero ko bishobora kugira ingorane, Afrika ishobora kubigiriramo ingorane, ariko zitari nyinshi, kuko bariya bakora iterabwoba muri Afrika ntabwo ari abagendera cyane mu murongo wa w'idini rya kiyisilamu rya Irani, ariryo bita abashiyite. Ntabwo ari abashiyite babikora, abenshi babikora ni abasinite. Ntabwo haba udutero shuma cyangwa ibikorwa byo by'ubwiyahuzi bito bito cyangwa se bigereranije, ariko ntabwo bariya bose bo mu mitwe y'iterabwoba bajya guhorera Suleimani, kuko ntabwo bagengwa na Irani, bagengwa n'ibindi bihugu byaharya bitari Irani.
Dusoza iki gikorwa Perezida Trump yakoze, murabona kizamwambura amanota cyangwa mukibona nk'igikorwa gishobora gutuma abantu bamwita intwari kwa kundi yiyamamazaga avuga ati ndashaka kongera kugarura ubuhangange bwa Amerika?
Ngira ngo ariko Amerika ni igihugu gifite umuco w'intambara, kubera iyo mpamvu Abanyamerika bose bazi ko ari igihugu cy'igihangange ibikorwa byo waba ukora byose kugira ngo werekane ubuhangange bwa Amerika kandi unacunge umutekano n'inyungu zawo muri Amerika no ku isi yose. Ibyo ngibyo ngira ngo abanyamerika ahubwo babimutorera, ngira ngo ari nayo mpamvu umutwe w'abadepite w'abademokrate kugira ngo yenda atazana bigenderaho cyane aribwo wihutiye gutora itegeko rimwambura ububasha bwo kongera gutera Iran batamuhaye uburenganzira kuko babonye ngira ngo aribwo bazabihomberamo mu matora.
Ni ukuvuga ko muri rusange muri Amerika ho ibyo yakoze babibona nk'igikorwa cy'ubutwari.
Babibona nk'igikorwa cy'ubutwari cyane cyane kagize ubutwari bubiri. Iyo urebye iyo ashaka no kwerekana yavuze ko Obama yishe Ben Laden naho we ubu ngubu akaba yarishe Baghdadi wa leta islamike, akaba yishe nuri ya General Qassam we yavuze ko yaba Bush père yaba Bush fils cyangwa se Obama batabashije kwica, urumva arashaka kwerekana ahubwo ko ari intwari y'ikirenga. Kandi abantu benshi muri Amerika bashyigikiye iby'intambara bashobora kubifata gutyo, yenda akaba ari nacyo cyatuma banamutora. Icyo twaba tutavuzeho ni uko ibyo Amerika yakoze bitubahirije amategeko mpuzamahanga, noneho ubu bikaba bitangiye byerekana yuko amategeko mpuzamahanga bayakoresha iyo umuntu adafite ingufu. Amategeko mpuzamahanga ntacyo abavuze, wa mugani w'Abarundi arahonyorwa. Amerika yahonyoye amategeko mpuzamahanga, yewe ihonyora n'amasezerano yari yagiranye na Iraq yo kubita itakoresha indege zayo mu kirere idafite uburenganzira bwa Iraq, ariko ibyo yaranabikoze. Noneho yica n'umunyagihugu wa Iraq, urumva yuko ibyo byose ari ibintu bitubahirije amategeko mpuzamahanga n'amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu byombi. Ibyo rero si urugero rwiza rutangwa n'igihugu gikomeye, ahubwo ibindi bihugu byagombye kongera kureba uko byavuga uko byabungabunga amategeko mpuzamahanga ngo yongere agire ijambo.
Murabona ko ijambo amategeko mpuzamahanga iki gikorwa Trump yakoze kiyafiteho ingaruka ku buryo ashobora kuba yateshwa agaciro?
Undi wese ikindi gihugu cyose wazakibuza ute se kugenda kurasa umwanzi wacyo ahari hose nuko abishaka, wazabihera he? Kubundi igihugu cyavugaga ngo mwubahirize amategeko mpuzamahanga ariyo Amerika, akaba ari icyo gihugu cya mbere ubwo gitagiye kwerekana yuko ntacyo avuze. Ubwo n'ibindi bihugu bishobora kuboneraho bikavuga biti ayo mategeko ntabwo natwe tureba, twikizaga umwanzi.
Professor Kananura Paul, ndabashimiye cyane kubera uyu mwanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane, murakoze.
Ndabashimiye cyane Professor Paul Kananura na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma batunganije iki kiganiro. Namwe abatwumvise uyu munsi, nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu mutugezaho ibitekerezo, inama n'ibyifuzo. Namwe tubatumira buri munsi mu biganiro byacu. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.